Yo.
Oh, Quan Quan.
Yaba, 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 yaba.
Rasta man pedwa rumba checking. Washaki wadada, bad girls checking. Major man with a tumbler stepping. Akona wadada, witacheza kama wewe. Nadai kutekwa nona pama homini madenge. Wana tudigi digi da, wamejaza majana na ukonko wakizama. I'm no longer a single man, nikona mtoto mgenge man. And now she rocking with a rumba man. Anapenda Ken, yeah. I'm no longer a single man. Niko na mtoto mgenge man. And now she rocking with a rumba man. Anapenda Ken, yeah. Ishe, haitaki pressure.
Haitaki pressure.
Inataka pesa.
Inataka pesa.
Haitaki pressure.
Haitaki pressure, mama. I take pressure.
Inataka pesa.
Inataka ganji.
I
take
pressure.
I
take
pressure.
Shere ya kibazu, aina jasho juu. Ni mdogo, mdogo, katika mdogo, mdogo. Madenge wako wapi, wale wamerudi soko. Dawa saidi ya kuhil, tupatane local. Hapa barabache, aina noma jo. Kishash na rumba, zimetushika jo. Bad man setting, tatupata kwa makorido tukijiseti. Kila mtu na wake, kama hauna wako. Supite na wake, umfanya kuwe wako. Hapa chupe ya pombe, usifungwe na meno. Ita waiter, ukwa tufanyagi hivo. Ule dema kona chali amenijenga namba. Ameniambia we, weka chini ya waba. Amenigoza loho, nasikia ai. Aloho, nasikia ai.
Haitaki pressure.
Haitaki pressure, inataka pesa.
Haitaki pressure.